Angikholwa ukukhona kuthina ongayifuni impilo engcono. Angiqondile nje izinto zomhlaba njengokuphila ntofontofo nengcebo. Yebo, zinhle ngokwazo. Kodwa imvamisa impilo engcono, a better life, ibandakanya uguquko ngaphakathi, uguquko kuthina ngaphakathi. Angikubingelele, phela ngamukele futhi enkosini eFresh, ngingusibonelo BT wakwaNgema, ongomlomo kaBenedict weChristian Networks. Uma usabuka emuva kuleli viki eliphelileyo, ngongangabazi ubile nazi ikhisi namadwala ambalwa obekubiza ugibele kuwo. Izinto engazange zihambe ngendlela obucabange ngayo ngqongqongqo, izinto ezenze ukuba ube nokudleka, zadala ukulimala mase kuthola leso sikhathi ubusiphiwe isibili, besingeke lezi zinto zenzeke ngale ndlela ubuzokwazi ukuthi uyiqondise, zingabe sakulimaza zikudle kanzima. Futhi esigabeni sokuthembeka ongemnandi, sonke ngamunye sinaliqhaza negalelo esibe nalo kuba lezo zinto zibe njalo. Yingakho le mpilo engcono ibandakanya thina liqobo, sifunda, siguquka, sinqoba ikhisi nokwehluleka kwethu. Manje kunesizathu ukuthi kungani umsebenzi we-carpentry ungafundiswe eklasini. Kunalokho la bantu abanaleli khono bathathwa bayiswe la kusetshenzelwa khona uqobo ukuze bawufunde ngokwenza lo msebenzi kwiingwazi eyiphambili kubona. Babukela kwiingqwenqwa yendala engo-carpenter, qede lulokhu kudlula kubo ugcobo kancane kancane baze babe zingcweti nabo kulo mkhakha. Ekubukeni izinto kufana ncimishi nasempeni kuzo zonke izinhla. Na indlela umphostoli uPauli abeka ngayo kubahlobo bakhe abaseFiliphi. KwabaseFiliphi 3 verse 17. Ngilingiseni bazalwane, nibabhekise abahamba njengathi esisibonelo kini. Kule minyaka eminingi ngihamba noJesu, okuningi engikufundile kuyizinto engiyifunde ngokuzenza ngihamba naye on the job training, masingasho kanjalo. Ngibuka ngiqaphela labo abahlaniphile nasebekhulile enkosini kunami, ngihambe eduze kaJesu. Ngibabuka ukuthi benze njani uma bebhekene nengcindezi. Ngithole ukutheleka okuhle ngentobeko yabo nobuNkulunkulu abaphilayo. Ungababiza ngama mentor, role models. Banendima esemqoka empilweni zethu. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion e-fresh insuku zonke, sithumele i-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Kanti ungangena nakwi-Facebook page yethu ethi Izwi Elifresh.